Yo. When you're beautiful, made in Godi. You drive me crazy when I look your body. True baby, I told you when an African queen when you bet your world, I kill in a patea kabisa. When I look your face, mina chizika. Sina penza visa, mapenza matakatifu kama chachi na misa. Not the one like you. Together forever, I love you, my baby boo. I don't wanna see, I see you. You my everything and everything is you.
Hey baby, nimekuweka moyoni. Kwako nimedata, data, na kwa wengine sioni. Napone shamba, wendo tunda tamu mtini. Na hapa kikupata, kata taruka kwa furaha maishani.
Akili napotea kabisa. When I look your face, mina chizika. When you uwa la pindoni, napenda kukutazama like a rosy flower. Navutia sana, siko macho na mboni. Napokutazama hata giza la pindoni kwa moyoni. Kwa hakika unajulikana mwenye beautiful face. Nikona kosa ya kupenda, wako ni beautiful case. I pray for God and everyday bliss. I'm a doctor and a UNS. Tuishi kwa baraka zake, nikona love ya kweli and get one. Nitakuoa mama taka wasitake. Tukipita in the street ya noga na mke wake unanikosha, kosha. Furaha ya moyo iko wazi, kiukweli unanitosha.
Oh, baby umeni washa, 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 washa.
Siwezi sema,
wako nimedata, data, data, data.
Mtu mzima,
baby umeni washa, 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 washa.
Siwezi sema,
wako nimedata, data, data, data.
Mtu mzima.
You are only one for me,
eh. One for me.
Kwako sisiki wala sioni,
wala sioni.
You are only one for me.
Hey baby, nimekuweka moyoni. Kwako nimedata, data, na kwa wengine sioni. Napone shamba, wendo tunda tamu mtini. Na hapa kikupata, kata taruka kwa furaha maishani.